Iyo mbonya kazuba karenga cyangwa ikirere kiwekereye na kindi mbona uretse ishusho yawe na bya bitwenge binyurugenye
Iyo nibuze kuri kure yange bitandushaho kugukumbura Nasaba ngo ibihe bikunyibutsa bihore iteka mu maso yange
Amatwi yange